ngiyalalela ngapha nangapha mina ngizongo oje Yesu sengibathengi yezwa abadala nabancane bakhuluma ngo oje ngizongo Yesu
music at gospeljingle.com.